na mipango. Najisema kwa ngoma ala na bango. Navunja dirisha na zote milango. Nikufikie, nipunguze mawazo. Yeah. You are my queen, unataka ni itishe sahi, aga wachini. Better believe anekindi. Yeah. Nyaduse kinyono girangi gadier. Ine obera na chunya uye. Oka na we inipi wangi chweri. Anaheri nyaka giko chie.
Choka bezi niwe unipoza. Una doa sio nikosa. Mwanzo ni wewe, mwisho ni wewe.
Nilivunjwa moyo nikisaka peace of mind. Nikalipwa uchoyo wakinitumia siku mine. Give me a desire, you came my way. Sijui ni aje nilifika pay. Kila siku you choose to stay. I'm reminded that waiting was worth it. Sijui kupima maneno wait. But I mean every word I say. Kesho yangu ni wewe. My guardian angel for you. There's no place I will not be.
Flowers, massage after shower. Talks for hours, meeting ni dawa. Assurance na kupa, kuku empower. Wengine na tupa, mkono na nawa. Jealousy lover, no undercover. She got my back like no other. Hand in hand, akitoka na mfuata. Bela na fist na sila sapa. A shoulder to lean on. Ama tamwili ya kuku kipom. Mimi ni soldier,
soldier.
On a mission, na cock, na fire. Na fight hadi mwisho. Mapenzi tele haya pimwi na kilo. Ammunition meficha kwa silo. Vibes na tupa ni Ivy and Melo. Mirista na ndika unaimbiwa na
ukelo. Choka mpenzi niwe unipoza. Una doa sio nikosa. Mwanzo ni wewe, mwisho ni wewe. There is no other.